Sabotage Records.
Gonzi kwenye nyingi zetu zenyanja. Machura gavarungi. Tuara kurungi wigata na tenchina. Together be with us. Gonzi kwenye nyingi zetu zenyanja. Machura gavarungi. Tuara kurungi wigata na tenchina.
Queen, eat a yingis, it's a yanja.